Midi and Kibera production.
Tumaini yote yatapita, usiku gizani, mchana itafika. We shall overcome. We will overcome. Kuna matumaini.
Songa juu Mungu yuko na uwe
Najua hali ni ngumu sisiri sitakata Leo kuna giza kesho kutawakata Shida zote ni kakando zipe time zitakwisha Form ni kwa strong manze acha kuzunika Baada dhiki faraja Pamoja tavuka daraja It's just a matter of time sisiri siku njema inakuja Kweli wenu wa maana Tena wewe ni wa power At the end of the tunnel manze tutaona mwangaza
Tumaini yote yatapita Usiku gizani Mchana itafika We shall overcome We will overcome
Hard times define a real soldier Sini masuja kwa bato tuko kimoja Tusikufo moyo masida zinapo tusonga Changa moto kibau lakini bato twasonga So don't worry hii vita tutashinda Maisha ni safari ni kupanda na kusuka After every tears kuna hope tabasamu Mipango za Mungu silinganishe mwanadamu
Tumaini yote yatapita Usiku gizani, mchana itafika We shall overcome